mango.
Chumba katika
Kinachi.
Nani wananga kwa ukuimbo wimbo
wa mkumanya
wimbo wa musara halungu chavipa mwaya fawanga kwa lila chara chara
halungu chavipa mwaya.
Chalema na bomani ni muchifungwa shelema tata cha kwa moya wangu e plan bi mwale tuwebe ikana mshikuri kalubula mutushile ili unexpected mutushile tasila rungu na lilala tuwaishibe mwala bukero mwale lala kichisendo cha finanga chile tatuishibe nanya tuikatile tata tusungile rungu wa kesa kumkanya pobufumu kumulu.
Chagua na chini na chalo moche mochapua. For real, you will go dead. Walibu mbakale, we can't forget. Whoever knew kumwacha dati fi then with the fish biko kutia befi. Yeso kotata mipokelele bafoba ntoba shele motu sungile. Mwana bansansa dada nitofie mfwe ya wada. Why beauty is a mama? Why kutisia so ziko kuwama?
Yeah.